Babylon busy right here.
Latino, mafia, Pancho, wameamua tufanye.
Countdown, B.O.B. click, Michirazo, one
check.
Abari gani mosela, tracky hili lende club, baka pane za yellow na meki. Kitizi, kisela, itikati zile zile, nikusaka mahela na meki. Kitizi, kisela, au vipi au sio, au vipi masela na meki. Kitizi, kisela, itikati zile zile, nikusaka mahela.
Hawezi ukaamini kama hii ni freestyle. Na wewusha east side, na west side. Duli mbona house key, suna pictures of acts, record DVD. Little mama out baby say sore. Na kama nimeku udi bus please sore. Twende slow slow, twende pole pole. Twende slow slow, twende see konde. Yup, yup, nipate, I love kisha ni date. No fate madem, wale wote wajifungate. Ni wapakate, kwenye flow wanye wakate. Alafu mbele, yeah.
Abari gani masela, traki hili lende club. Waka pane za yellow na meki. Kitizi, kisela, itikati zile zile. Nikusaka mahela na meki. Oh yeah, DJ Healy track lisio kwa top 10.
No.
Lipigwa to club na machizi waku bang. Machizi waku hang. Au vipi, cheza kama vipi, cheza sivna meki renona. Kama vipi we mgonja bus leo tapona. Utaona ambavo jawai kuona. Kama holy nyas, basi leo tachoma. Yeah, abari gani masela, traki hili lende club. Baka pane za yellow na meki. Kitizi, kisela, itikati zile zile, nikusaka mahela na meki. Kitizi, kisela, au vipi, au sio, au vipi masela na meki. Kitizi, kisela, itikati zile zile, nikusaka mahela. So kwamba sili buyu, sili bati. So kisa eti mpande kwenye chati. So kwamba sili gamu, sili bati. No, tatizo mina kwenda na wakati, wakati. Mwapenda sio, bang. Jijijijijia, kajia, Pancho Latino, ushirikiano tosha. Abari gani mosela, traki hili lende club. Waka pane za yellow na meki. Kitizi, kisela, itikati zile zile. Nikusaka mahela na meki. Kitizi, kisela, au vipi, au sio, au vipi masela na meki. Kitizi, kisela, itikati zile zile. Nikusaka mahela.
Bobby Long busy baby.
Mafia.